best quality. Had his own power, Mr. Killer. Oh, na-na-na-na.
What up, my man? This is Unstoppable DJ. Fujo kwa mtambo.
Sunajua, binavyo kupenda mpenzi wangu natambua. Sunajua, binavyo kupenda mpenzi wangu naelewa nishafolido. Mie kwa kunisha sama, umeniteka moyo wangu mifupa na nyama. Baby girl tuli sana, usijoka nikana mwisho nikalia sana. Sunaona mama, mapenza shanizidia. Ona na na. Penzi taongeza, ndiyo mana napambana ili kukutunza. Tunaona mama, mapenza shanizidia. Ona na na, minaumwa sana, wenda wakunitibia. Nakama ndoto, nilipanga mina wewe mchumba. Wale siwe kikwazo, tukagombana. Kiukweli umeniweza, umenifanya dimi naona makengeza. Kama penzi nchaongeza, ndiyo mana napambana ili kukutunza. Nishafolio Ashe Haha Adizomba Mr. Killer. Oh, kaka Fujo Kabaseo Mepigaje. Oh no no Ashe. Oh la 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 la.
Fujo on the mix.